Deep blue one touch.
Mende kitandani unaujua mama, kinachoni uma yangu shuka. Turio nungua na mushizo mekula jama.
Kurudia na wewe saa uchura. Nina penzi jipia we mimi napewa.
Unataka umjue baby wangu nimemposti. Mwezako nimemposti. Weka bando kamchunguli. Unataka umjue baby wangu nimemposti. Mwenzako nimemposti. Weka bando kamchunguli. Unataka umjue baby wangu.
Oh baby wangu, baby wangu, nakupa pole, pole yako. Nimempata kiboko yako. Ote na chonde, ole wako. Nisipasha kipiporo. O wala hunitish, haunitamanish. Naringa bure, unogi hata uswitch. Oh haunitish, haunibabaish. Nanapendwa, minaempaka mazishi. Nimepata stories zako kwa jirani. Muda osina, izo levo shavuka. Hata madanga na kukwe.